Chabuchaba kozi chi National Social Solidarity Fund che tuita NSSF kitegeezezza nga babadde onate okweyongera kw'abantu abaterekana ekitongole kino mu ngeri eyakyeyagalira egiyita Voluntary Saving Scheme era ne bategeeza nga kino bwe kyongedde n'okuba nga kikulaakulanya ekitongole. Bano bategeezezza dda bwe okuviira ddala December omwaka 2024 ekitongole kya NSSF mu nkola ey'okuba nga basobozesa nate abakozi okuba nga beeterekera mu ngeri eyakyeyagalire ate basobodde okwongera ku nsimbi nate eziterekebwa wakati w'okutuula ku misala gyabwe egibaweebwa ne basobole okutereka era mu nkola eno ekitongole kya NSSF kyalitawo enkola eyakyeyagalire abasuubuzi mwe balina okuyita nga bayeterekera ensimbi ekibasobozesa nate okuba nga baterekera ddala ensimbi okutandikira ddala ku 15,000. Babadde ayogera kiriba n'amawulire okufulumya alipoota era mu lukungaana olwa Southern Regional Employers and Membership Summit olwa Tude Masaka, Patrick Ayota ng'ono nno ye ssenkulu w'ekitongole kya National Social Security Fund yategeezezza ng'enkola eyakyeyagalire ey'okutereka ensimbi bweyongeddwamu amaanyi ate n'abantu bagyettanidde. Ono nno yategeezezza nga nakakati bwe butuukidde olwaleero abantu abasoba 500,000 be bagulawo akawunta okuba nga batereka enkola eyakyeyagalire. Ono n'ategeezezza ng'enkola eno bweyambye nate okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe ebyokulaba nti nate obukadde 15,000 be bw'abantu batereka mu ngeri eyakyeyagalire kisobose n'ekitongole oboolyawo nate okukola ebintu.
Didn't have a voluntary savings until November 2024. It took about a year and a half, so the regulations were gazetted in November 2024, which is just 13 months ago. Over 50,000 people have opened up accounts. They've saved over 80 billion shillings, so I think it speaks volume for itself. And the amazing thing is the mixture of people who are saving big monies and then people saving small monies. We have a lady in Owino Market, a very amazing lady. Between March and June, she saved 229 times. She would send 5,000 shillings in the morning, lunchtime, dinner, and just kept on saving because it's so easy for her to save in that case. And that we've seen people doing that over and over again. Now, we do have, if you even go to some of these things, we open about 20,000 agents across the country.
Mu ngeri emu n'ategeezezza ng'ensimbi zino ezikunganyiziddwawo bwe zisobodde okutwalibwa mu bitongole omuli ebyobulimi okusuubula ebintu zisobozese nate okuzizaazisa amagoba.
We can't confine ourselves to the formal sector. We have to get into agriculture because that employs the majority of Uganda. Now, how do we make that farmer save with the fund? We bring value to that farmer. For us, is can we help the farmer market his crops, sell his crops, so he makes more money? In that case, then he can save a little more with the fund. So at least we intervene where the farmer has had a gap. As you know, a lot of our farmers grow whatever crop they grow, but they grow without knowing who will buy it, when they will buy it, what the price will be. And what has happened is a lot of farmers produce, but their produce goes west. So NAMCO is coming to do that, that we can organize the market side of it so the farmer knows with certainty when he begins to plant who will buy, when they will come and buy. He knows what the pricing will be even at that time. We want to get to the area like the border borders. We are also sponsoring Innovator, where we are sponsoring entrepreneurs who have got some business ideas. We take them through a training that we basically invest with them to see if they can grow that business. We've done about 438 of them last year. We hope to do another 1,000 by 2030.